wawami izokuthanda kanjani ngibe nami ingalazi uthando wawami izokuthanda kanjani ngibe nami ingalazi uthando mundo wami izokuthanda kanjani ngibe nami ingalazi uthando umama wangishiya angisemncane ubaba wangishiya angisemncane umama wangishiya angisemncane ubaba wangishiya angisemncane umama wangishiya angisemncane ubaba wangishiya angisemncane ngithi mama ngizokuthanda kanjani ngibe nami ingalazi uthando ngithi mama ngizokuthanda kanjani ngibe nami ingalazi uthando umama wangishiya angisemncane ubaba wangishiya angisemncane umama wangishiya angisemncane ubaba wangishiya angisemncane umama wangishiya angisemncane ubaba wangishiya angisemncane
oh yeah yeah ngizothanda kanjani ngoba nami angilazi uthando sithandwa sami ngizothanda kanjani ngoba nami angilazi uthando Tando, God drinking gimme, breaking your heart like you're in close. Oh, Tando, say it, ask it, my love. Oh, yeah, ask it, then Tando, I'm lazy. I want to ask it, my love. Uthando wamlazi umama wangishiya ngisasemncane umntwana nje ngikhuliswa kwentandane angilazi angilazi uthando umama wangishiya ngisasemncane umntwana nje ngikhuliswa kwentandane angilazi angilazi uthando
Azutando umama wangishiya angisemncane ubaba wangishiya angisemncane umama wangishiya angisemncane ubaba wangishiya angisemncane umama wangishiya angisemncane ubaba wangishiya angisemncane